Niziva ndiwe pretender, nika kupumira uzani pasa matenda. Niziva cheo mavenda, iwe nae ni kanti nevo. Tawaka miange, tawaka miange, tawaka tambe, tawaka tambe. Tawaka miange, tawaka miange, tawaka tambe, tawaka tambe. Duntwana, duntwana,
kekukwana.
Duntwana, duntwana,
kikashana.
Duntwana, 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 duntwana.
Why are you judging my appearance? Imi monekele chandi kozi shalast. De moneke ngango kuchila parimazi. Wimpara nyana chagi kwa tindine ema. Kamkuno type yandi. Tuve babili, muchikondi mwandi. Love shaka tuve panche. Love me, kako chitila ifyopta na mwandi. Nitumtwana, mami niwe wangwana. Sip test kuchila na savana. Fundu pariwe umozi ya savana.
Niziva ndiwe pretenda, nika kupumira uzani pasa matenda. Niziva cheo mavenda, iwe nae ni kanti nevo. Tawaka miange, tawaka miange, tawaka tambe, tawaka tambe. Tawaka miange, tawaka miange, tawaka tambe, tawaka tambe. Duntwana, duntwana,
kekukwana.
Duntwana, duntwana,
kikashana.
Duntwana, 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 duntwana.
Why you wanna be la so? Nakula kupela chonse, nakula performela masho. Baby chita so. Nakula kupela love, na loyalty isipoza. Ulanzi nda putoza. Ndeku pampami na kwa tini guza. Iwe, ndeku bagarumba che. Amari pampami na vashe. I'm your type, you my type. Uwe nane, forever tight. Biti kupelo tuswende. Awe ningutema wechi baby.
Niziva ndiwe pretenda, nika kupumira uzani pasa matenda. Niziva cheo mavenda, iwe nae ni kanti nevo. Tawaka miange, tawaka miange, tawaka tambe, tawaka tambe. Tawaka miange, tawaka miange, tawaka tambe, tawaka tambe. Duntwana, duntwana,
kekukwana.
Duntwana, duntwana,
kikashana.
Duntwana, 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 duntwana.
Alisha vibes.
Nimfula munu check. YG window yaba kosele komi.
One touch music. Face the real on the beat.